Yowe tie for Ojim Renidru, Nanyami and CSC Bishop Movie Supoku Ajimai, the Assems from Ko Ebrayini. For Obika Chan and say, Assem na to me one more neighbor, Yanko Fanya Miasen.
Yema mi mama Bishop Bakupe. Number one, Bakupe. Bonsem, 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 Bonsem.
Onyame. Nyame tumi adie nyina yampa anopɛ nyame onhyira sɛ ɔwɔ ne nase sɛ wobɛma no anim ɔnyam adedi na deɛ meserɛ ne sɛ ma wonkyia wo sara ɔnyɛ wakoma so adeɛ ma ɛma ne mborɔ so ɛwɔ yesu din mu amen. Ɛne nso yɛ da foforɔ agye awurade di sɛ ɔnkya yɛ sara da wobɛhyɛ no din animonyam wɔ yɛ abrabɔ pɛ sɛ wokata w'aninaa yɛbɔ mpae mɛto nnwom bi menim sɛ wonim to na mmom tie ɛmu nsɛm no tie ɛmu nsɛm no.
I have an anchor. I have a hope. I know the saving power of Jesus. I have an anchor, I have a hope, I know the saving power of Jesus. I have an anchor, I have a hope, I know the saving power of Jesus. I have an anchor, I have a hope, I know the saving power of Jesus.
If you say, "Oka bibi chira radin," any radin kasa anopoy, any radin kasa anopoy. Kachen sama wunchao, oninti na waha, any ome buwao. Sadi atibia onyuma, ama wune ni monyam. Oh, any other was so and so. Yes, show any more yum, a quiet one number so, oh boy, I'm by. You would the iron can is in Shira and counting. And then so you're the fufro ya ba. You're my bebray, and I yes, shall quine a few ho. The iron can is a one castle bay, I do. No, be yam and not change so. Sɛ tumi bi mpo na ne yɛdi ase a wogyea ɛnyɛ kɛse wɔ nnɛ wɔ yesu din mu ɔhene sɛ kwan bi so na wopɛ sɛ wobie man a ɛne yɛhyɛ w'anim sɛ wode kwan bɛto baabi a kwan ne ma yɛ nsankyerɛneɛ ma yɛ adansedie ɛwɔ yesu din mu amen. Yɛda nyame ase yɛ nyinaa sɛ yɛnim de abosom wɔ yesu a Bosom way ye sua bibia efa empire bohu. Ye besa ye wu empire hia hia. Any emfaswa e wum. Sandia ye bet dia hu. And you may be a wha. Ya femwa dia bedru sabri. E ya yen e ya ma kwine amana basa. Anki es original ye nine so. Nasanka ye bom pa ya. Anka Awurade ayɛ yadom dada. Anka wasesa yɛn hyɛbrɛ dada. Anka wɔde yɛn akɔ yɛnim dada. Na menim sɛ saa berɛ yi a yɛsua saa deɛ wei no, menom mmienu yɛni bɛbere. Na yɛfiri ade papa yi ase. Na atumi aboa yɛn. Yɛhwɛ yɛkenkan sɛm a yɛdi kan ɛwɔ Matthew chapter 26, verse 41. Matthew 26. Verse 41. Ye kan woni ahwe se de mpae bo ehuhia. Se mpae bo huhia wa ebe boa obebru hi.
Matthew chapter 26 verse 41. O se muwen na mo mbo mpae.
O se yanwan na yemmo mpae. Yan tnase na bo mpae. Na fu wade hia de ko urade ani. Dia wadwe no ho akye bi sɛ urade. Dia wo hwɛ kwan hwehwɛ firi urade ho. Wɔ sɛ yɛnwɛn. Yɛnwɛn a yenti mi nye hon pae bofo. Se si anu odru ha. Se si anu odru ha. Se si anu onam ha. Che se won tina se. Won yen ye. Se ube ye den. Ube ti mi akwa eradi enim. Na wa shishe bibi. Efri eradi ho. Eradi pe se ye yuen. Omusa anajoni adia wo tina ho. Che se wo yuen. Na so wo tina se. Anopa. Na wa ye din. Na wa chenye eradi no. Enu su chile se. Asa wo yuen. Ebre ni mono. What's yes you ho? So obe to me aye den, ene radia kasa, ene radia sam, e baye nchan won ne, yesu kristo ne kacha asmoa fono, wasi omu nyen, ene ti yaya ye waha, yema ye ni naho, na ye nyen, e radia shishe, sa yebe ye den, yebe yuen, na ye bisano, na ono su aye den, na wa yama ye tu asmoa me.
Na mwa anko nsofim.
Wasi ye nyen, na ya mom paye na ya nkonsofim empire bo erade nam so betimi ayi wo afri en social bia ya sesetia wo dia ya ka to so dia ahomone fo abayifo adurotufo aka omu hwe kwan se besi sa wo wen na wo bo empire erade adom onkom ani ti o se ya nwen na ya mom paye na ya nkonsofim eyese ye be bo empire. A yes, I bet chain a radianum. A yes, I a dear won't bet two a radiso. Ya bet you shin a chew quine. Shall no ma be bread, dear, want to sono, a wound here. No ma be bread, dear, want to sono, a wound here. Ya can't de beer. Ya can't de beer. Ya say a mran ya yan dear, and into yan shas a mraka crana ya wano, ya dear won't bet say ya papa nensa. Ya bet you shas a ya papa no, ne bimbo, bet me a ya den, a ya kasuwe and so, na ma ya to me a koyenim. Ya no a ya de kase, a bresay, may ya say, a bresay, may ya say no, ebi a nem running ya wodia, ebi a nem running ya wodia. Nasa sa usre radia o de bema, chase a dano me re wo ya ma. Se nipa des a nijina hoto a de. Na de auto a de anu o ya sharp, e hunisaka neighbor. E jo anu pe baby fai. Ne nipa na auto adie ka ati ni mu mienu. Usha nipa ye sadie. Ya kukukura onamu fie kura no. E ni daso onu su chenye. E daya udiye siho kura no. E ni daso onu su chenye. E prekupe. Time tiye 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 tiya. Ne ye na jene se. Okotone dokunu. Na wako tine fie. Na wadi. Nansu wa mfrisa abi ya ho. Enti bibia uye biyano. Mwani mbra unso. Nafu anwishye urade nisa. Kosua nesire urade. Kosua nesire urade. Enyuma bi wa waa. Yanina mwa. Enyuma. Nemfata. Nemfra. Wasi ya chie mfrisa anyuma nimu. Ni ya mbeye urade. Ye bise urade wate. No ye bisa nwa. Diobwani fuashishye. Edi etia yenu. Obe yiye frimu.
Amen.
Efidia ye sumu wono. Obe yiu.
Amen.
Di anaju no mu shi ayo mu ka sa enne enkodura nwumre no mu di abawo so no Awurade beji wa firi mu afi o mu betena se o mu bedwene ho sa se ah na ade ne ye ye no sananke ye se eye time say kei na wo se yete na so atra Awurade nko a no betimi aboa ye.
Amen.
Awurade nko a ene betimi aboa ye.
Amen.
Enti ye nhwe Awurade aya hwe Awurade hwe Awurade wati wa nhwe no a obeye mistake. Obe hwe sɛ ne nipa bi fiti ase frɛ wa no pase ye to ade sɛ de nipa ba wo su sɛ ye sɛ ye sɛ na wo re fi Awurade sɛ pɛ ɛkwan no so na ɔno bɔnefo no so ye dan okɔhia na ka wunya time kakra so ɛtwe Awurade anim ɛbɔ mpa ye ɛde wo hwe ne nsa ɔde wo be wie ɛda no ɛbɛ ma de ɔno akyekyere tia mpo sɛ ne mɛkɔ nipa asɔ si hɔ me hwe diet sɛ me kɔye sɛ na makɔye ni sɛ ɔbɛ ba anya adwuma. Ono krampo be fasa o ha no dia kofi enne nyame asem ba ye nchen ewo empire bo hu Yesu Kristo si asma fo ne nwen no mo mo empire no mo ankon so hwem enne eye me no mienu ene o ka kire yen sa ye nwen na ye mo empire na ye anko en so hwem enti empire bo ya dia ehohia enu amu na Awurade betimi aboa wa mom paye dia na wo ha wo hu enhye no nso na ye hu nsa ne empire bo hu hia na ye nya ye ho empire bo fo to asema me
bo hu mpe dia na nso ho nam no eye mre
mo o se hu mpe na nso ho nam ye mre eti ho nam ne ye mra sha wo de so wodi ade bia ye wonam sem bia aya abomodi ne twi fa so sisa to sa me me hu sa me mpempa ye nanso fiti samre ya yesu ampa ye ho asem yi me pet time bia me de bebo mpa ye anopa anajo me beda me pet time bia me de bebo mpa ye ewia sa ma anko ba bia me pet time bia me de bebo mpa ye sisa sa na hwa de se enioma enyedan ensisa na enioma ensisa na Awurade ayɛ ready ana wasiesie no so obetie yɛ mpaebɔ na waya ma ya gya tum sɛ ɔbɛnyɛn na ɔdɔyɛn na de na yɛyɛ mpaebɔ ho hia ayɛ ade a ɛwɔ sɛ ikitem enisa yɛ didi agorɔ ɔwɔ sɛ baabi ɛnam bia yɛ ho mpaebɔfo sɛ obi wɔ hɔ a ɛyɛ ne sɛ ɔmɔ mpae a ɔsi meduru fie a mesrɛw wonim adekorɔ a ɛkɔ so a Awurade pɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ bɔ mpaeɛ saa time no a enye so ba mu obi ate enye de da asem wuti ho ni nyina no na wo bɔ mpae no e wo dream ade kro na awurade pɛ sɛ wo bɔ ho mpae no obɛyɛ ama na mo mu gyae a obɛyɛ mistake sɛ me duru fie a ana me bɔ mpae ade ne hia wo ɛno nso kɔso na bɔ ho mpae ɛntwɛn sɛ me hunu ma na maka akyerɛ ma ana sɛ me kɔ asɔre a na makɔ bɔ mpae If you so bet me a bompire, be beer which in a beer, or bet me a bompire. A bim pa, whom no, be bet to us also. Now so won pire no, never I didn't number so, a big dra at the crown.
Amen.
And it's a chain what brave beer was so bompire be a man chain. Bonwotim. I done been near called FM. Okay, FM. Chessa, may bompire, sir, may bompire, sir, may bompire, sir. Prakupe de mu yansa ka odikani ko wura ka bi esi wase tinacha saka mede mpoye ni di agora anka amwa eti time bi e beya usa bompaye no edi mpaye no ho agro bompaye ne pa wan hu hwede nanso bibi kasee en awrade aye e bia sada ne man hu sada ye na ka bem se o ene e bia ma bompaye o bibi hu de me nanso we de o ma me hu ne ye saka mi di agro wonpae ne ho a nka amwa enti men ni agro wonpae ho yo wonpae bofo ana me pese wo ti ase eso ni se e wo se wo yiro ho bompae wo hawo a e da wo soso oha ne ebi oha a ye honhum o ebi ye honhum o wonpae mpae ana wanom adura nom adura obi anom asa oha oni be firi ni so no kwa anom a enko e ye honhum ade Enti si ayiri ya wubwa mpaye ya. Ebe ma ya diye hon. Efri ya niyomwe bimu. Uyiri wubwa mpaye ya. Ebe mwa diye hon. Adiye biyo kwa. Eye hon hon mwa diye. Enti ya nye ya hon mpaye bufu. Ma ya nkasabi bre. Ye mbise rati. Nobeye. Na obi kanya si. Obi ya wajari ya. Zasa ufya na wawwe wikura ya. Waye kiti. Kusha wewe. Omu di ni kwa nyami ni pebi program. Program no, na nye one day. Enti, omu eye no, omu eko ho, Tuesday, omu di ni kwa ye. Ni huwa ntono. Enti Friday, so omu yeye, omu di ni kwa ye. Ni huwa ntono. Tiye niye, na shano nso. Ubo mpaya, anka batimios, okananu tumua, anka yesu bechwemu. Obompaya menja wo papa cheche no kopim sa wo edan wo be hu muaye eh menya akwadwesem obo omude ne call first one tuesday ne ho antono friday ne ho antono tuesday bi no ma side na call ne ho antono na afi friday no ma side na call ne ho antono afi tuesday bi omude ne call ye no afi nyame nipa ne hwese honhun bia ye te se adrin ana owo ni mu asɛ ɔdre ni sa ana ɔse hey ka ho firi ho enya ɔdabrɛ no ho ka ho ɔhyɛ no ɔteatea no enti ofiri ho no kyɛsɛ afi ɛkyirei no wo hyia sister na wo sɛ yɛ ɔno a enti bibi wɔ hɔ a ɛkɔ so a enya ho nam mu ade o show honhun ayɛ no ho aboa abɛtena nipa mu edi ni nya Adi aduro na bepam no. Aduro be na bepam no. Ache se mpae. Shomodi ne kwa yesono. Ebna dano. Yami ni pani bompa ye mani yese wa amo. Umu nyaku kuduo. Friday umu sande ni bai. Tuesday bi umu mde ni bai. Friday umu sande ni bai. Tuesday. Nyanku ponche ni diye ni mwenyam. Eti mi pesa woti asi yese. Ahu chile biya eh kosono. Wajuma awo ya unhusono. Wu nimdi ya wudi sikane jeno. Ebeti miya basa nye wakwa juro. Ebeti miya basa nye nyansa na wu nim. Ebeti miya basa tumi bi na yesa. Enti se unhu nyansa. Na wutu ya wu tight. Nyamiya samse obe ya odidifu. Wutu ya tighta. Obe ya odidifu. Dia onu udiye sienu. Dia oshimu usikano. Ose obeya no. And it would ya tighter number one. Now if you would bomb paye go to my wo yeswa. Yankopon webwa.
Amen.
And jay down. Ah, me dear. Minim yansa wa juma. Timi ya juma nye ye. And yano kurewati. To me bin a yesa. Our senses na yeba. Me me ba krumano. Baby ame kotna yeno. Ya catch them and say, a ho ya juma inye ye. Because ho no ma yo mu nipa bia obi asori ya na okokrom na wako na akodija enti wo ye adwuma ho a enye ye na me bompa ye na me fiti ase ye na me ton na me fiti ase ye enam no so nya form na me ton abro san so na so duro ba bia afi ma me bia ono ofri sa area ho ekko ton ade obeye man oti se de nyankopon eye wo me ho no afi Onso beye coastal woni fie. Obeye coastal ni nyina still. Onso afi no asman ni perfect no se kona kwotena sof ma me baby o ton ade na obi ba no afre no no akire ni se ye nsu ye wonam ni biwa. Oh, eye area ho eno musi ye nto ade ye to ma ade sa na sa na ni pe hwehwe bi na me nyam fa bi mai. Enti bibia ni wa akire sa wo nyankopon pe wasam enti ye adwuma ni se ye. Apart from obi and Yankopon, any one who are on Pesa or Yajuma be a son of Jumano or Boa to me be a boa. This will be a Yankopon Peso in a man with the only Pacron there. O trya, emwa, O trya, emwa. Now obi a woti what na radin throw, wound himself, empo a su ye, now boy Yankopon Juma, Radiani Bajemo, woo a den a becatcher, say we ye Juma and ye. She ye, it to me be, you don't hope one pie. Nancy, I am ra. Enti aho kire no bebre emfri wa kwajo bebre emfri adwuma wonim ye na mom efri ahonhom bi obetumi tena area mu obeshim sika woni pa ho obeshim sika woni pa ho enti no wo ben na nyoma nkoye na me kana ma sho nkura nessa wo ben sa nipa na awo so no mom dwane firi ho enya wo na awo so ju sika eni se basa ma sa kwan no I was so trya. Now home ni nama. Ne do ose pe. Na bofo timode fo. No a pine na pampem. Na dia waji nyina na shiagu. Na fo ose Aha no no. Ose mi shee. Ani mi mfiri ha na menko. Because sani pa we o ha adwene o ha. Me ye adwuma enye ye. I was so wunti o ye dan. Ofri ho. Me ma wo kwan. Me see wo di ade a Yesu yan. Ya wadwene sɛ fiti saa bredi kɔ obɛyɛ ho mpa ibɔfo na shaade yakɔ James chapter 5 verse 16 and 17
yakobo humatinum tiche mudun sia ede ko si dunsun etifi asem bone kane adesere dunsian o sɛ monke ka monfom so enchɛchɛ mo ho mo ho
no ye time dia ɔkɔ ka monfom so kyerɛ obi a wadudu ho a o ka kyerɛ urade ye time Hey, sister, say no kick can you say say no to you. Say na bra way to you. Catch your rade why? Catch your rade. Until your pese ya kick can you inform so watch your rade.
Na mo yi empire, eme ma mo homo ho.
Na ye mo bo empire ma ye ho.
Na wasa mo ya die. Onipa.
Nti ya yare a no wasa. Sa ho kira na wa yi nu ho. Se suje die a na wa yi ho. Ana me boa. Sa ware boni a na wa yi. Adie pie nko ye bia no na waji enti no wudi kan hwe wabra bom se dia woka na na afi ade kro no wonsusu wabise urade obeye papa o ja o
yes
Obunsamo ye trufo ye dadafo ono onka nokre Awurade na ka nokre ena Awurade na wotumi ena obunsam ni tumi enti no de na ada ena ye adwuma da bia sabe a wontumi nji nyame asamu ni no de afa ade papa afri ho enti kosuna je Awurade di hunse Awurade esu chen bonsam ono oyo odonso oyo no kwarefo satan aye trufo enti de ono wo ka no ontumi nye de nyankopo ka no obetumi aye to asmo ame
Oni patini ni adesre a emu ye din to me ye nioma bebere.
Ba mo nsam o. Ba nsam e. Ba nsam e. Emu odru papa. Emu odru papa. O se oni patini ne eni no. Ne mpai ba emu ye din. Anya de ye ba na ye se no. Nya ni bia. Ne mpai ba emu ye din. Etimi ye nioma bebere. Aya na ye kasa ne mpai ba emu ye din. Aya obi adwen se obetiatia mu a. Debio show bi oha or bompa e won ti so kasa so ben na wo hu dia wo ye ne ni brabre o ye si e bompa e pai bo e mu ode e pai bo e mu ode o si o tini ni ne pai bo a e mu ye di e tumi ye nioma bebre ani ti ye hu se ye won nioma bebre o e ye ni etoto ye hu ase moma ye pai bo no mu ye di Yanchi and home free nyoma be a em fram. Na yam pie bonu munye di. Na radin namon pie bonu suba boye.
Yes.
On nami yan so adia yeshu shorty be my. Baby, I was here drew a dear bedru. Dia ya dia swaka sabi drew sabro de be my.
Amen.
Sa adia no wo baby. Ah, wo ya dain hunam wunt minji. And pie bonu beji wa di ama.
Yes.
Wadi pa pa pa.
Amen.
Ako di baby. And pie bonu beji wa di ama.
Amen.
Afi nyoma besi sa. Wa bra bo e besesa ani ti yenye ye hompa ibo fo ye nkoso na ye nyina na ye mompa ye ye nji ya home na urade wo ho urade ti ase obeboa ye ose oni pati ni ni ne mpa ibo emu ye den etumi ye nioma bebre mhm
dunson ose elia ye oni pati se ye na
ose elijah wo oni pati se menu mienu na so ye den
na obompa ye denden se osuo nto
mhm
Na osu anto asase so mfie miensa
so ho
ne abosu miensa
so ho Elijah na boss ampaye no na ensuo anto to aso
do watching I say na bo ampaye bio na osu toy na asase so na ba
so ho ani ti a kire se Awurade e ka sa otini ni mpae bo mu aden tumi anwa ma bebra e betumi aye wa ba mansu anto wa ba ma afinsu asanyato enti ade kro no a eho ayedin e wa brabom no erade betumi asesa no
amen
betumi asesa no on say our year of overflowing no ye 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 ho mpae bofo a ye nsa betumi aka ye ntena se ni enya wo ye mbu ye ni ngusu ni enya nya mom se ye ye ho mpae bofo a enioma e besisi wo ya brabom no e be ye nwanwa e be buru ya twene ani ansi ase su otumi ade nyina aye na se yehun se sa honmoni wo mu a wo sanu a na obra wo bra no se tumi bi na ye o sa wo hunto wo hunto ni yehun se otumi nyane wufu a na se ade a da wo su no ono wo tumi nyama wo hunto
wait me aye
otumi boa Rebecca ma ni nya ekunu a usuja die no o mate o ntwa O kai Rahel, ema ni nyaba, wonso on kai o, ema wu nyaba. Eni oma biye wa wabra bomu, e o jine hon, wo titi, e radia samse, uya hon pa ibo fuwa, obeye. Enti ment nasi, koswa na bompaye, koswa na bompaye, adi chieni adi sanye, bompaye. Jaye enano, ne jaye kasatintino, ne jaye ni oma biya enfran. Na we say kura afi de dia dwemi nu se rade ntie mi eni sa o ye wadwe ni sa de na oso oka no sa na opese o chiro e ma wabamu mu na nya wadwe se nya mi ntie empire ntie wu gai afi no afiti ase na otwitwa wani na ukọ ba bia eni sa okọ e san sa oka se rade ntie watie o kosoa e be pie sa yarefo no emprenum rade she ni de nmonya enti memua wano memua mano memua wano nyame asem se ye mompa ye da ye mre See your mom pay a damn, Yemro. You don't want a young home pie before. Rady Baba show.
Amen.
Oh, Jauda.
Yes.
Obey your watum. Be beer ni while Radin to me. Aye, naya mosa. Yen, I can't know too. Yen, I ain't need you, dear. You dear, ain't in a Radin po. Or say, yes, sir. Yet is a poor sochy. I'm from Madini di Aconia Bassi. Or say, my ancestors say, Benyan Hobby. Charge, I want some candy, I wish you know. A gina baby, our common enam. O boy, cry a gina dam, I near bray. Yes, sir, radia, the nana journey num baby. And yes, I woman, yes, sir. Oh, my boy, oh, and yet, Jinian Copondi. So I'm not quite a bit me, I am, baby, I'll be fair, won't know. Just a young coupon. And a bet me, I am. Oh, no, I'm far home. So I'm quite sure them. And I walk with any tintam. Obey. Ya does to say, obey. Be beer new, I want to mean ye. Ushemoa, Jacob, an unqua. And a nibble for no at in Tamiye, a radije. A do baby, modoswa, a raditi. And it is the all catcher and it's a yam mom pie. The all catcher and it's a yam mom pie. Yan yam coupon, or yam pie booty for. Be being yan is your nut da. Would see yam pie bo. And it's yan yam yam and pie bo for. Yam cosua, a missano. No be ye. I'm an abro dia, yes, she share a friend who. Or share ya, who say ye tumuda. And you might be brilliant. Oh, my aunt Tumuna. Oh, my aunt sorry, pa. Yan sorry, waka. Na young one, unqua. So no, no, bet me up, why? Answer, na make canoe. Missy men chain, so bad sorry answer. Men chain, send me home answer. The missing pineapple, but never more who need uncle Pontem. Obey. Ya honi hona. Time pia. Ebe basa bompaye bompaye. Jiro hon pa. Yo hon pa ibo fo. E san se rade oben. On se de biya me se oben u cheme. Bebi ya wo wano. Bebi ya wo wano. Mi fie wo chiri chiri. Ya wo aso adema ya ikra ano. Bebi ya me wo yi emu chwe. Onu de biya oben. Eni ti yo hon pa ibo fo. O di adia yesu yan yin faneni biriso. Na yese free sabre di kro. Bumpire, Ubin. The Obia Becassa, dear way, dear way, ya, and ye, you know. And now ye be ye. Obey ye, I'm a nagy.
Amen.
And it's a free necro in tiens and moon. Because I sat dear way, dear, at two, I just owe what was it woo. Obet Nassi. No, I can yanko poor many ye. Now, when yanko poor was some no, dear womb po on yaneno. It's a womb, Cassa, and Paso, Obet Nassi. And it's the empire, and it's a year, dear Radiadi, Yachi, and also free the emperor. You be who are Radiani Munya. You be who the young coupon to me, ye.
Amen.
And it's yen ye, your home pie, buffo, young cosua, near Mompire. A brief PM, they be who young coupon, any Munya. Kind Psalm 30, verse 1. Coupon 3 and kind home.
Psalm 30, verse 1. For say, it's if you ask him, as a Daniel. Juma was to this year, a sorry dino, David. But say, Mamma was so. Irade, if we say, where you may. Now, why, Mamma, time for any Angie?
What you? Wo ye na any mono? I am paye. Was it what ye know? A radi obey you.
Amen.
Every day, our name.
Yes.
And you quine sell to us, war, how any more. A man, and you quine sell to us. I was a one so a drum raw by Barbara dying. Abe ye radi aye. O wa sold them and now I come and win aye de de de. O de sa wom umajina ha en kakura o ka e yo a dansi dieni e didi obonufonso. Umajina and kakura winim de nyanku pa ye den. Wa ya mao. Wa ye nyo make se wa yu. Wa ye ni awa tamfu susu ye. Nyo ma bi obonufo ye se ye. Wa yu ni nyine mu. Wa ma wa tamfu e ni anchi.
Verse 2. A sin. E radi mi nyanku pon. Mi sume frewo. Na wosa mi yadi. Verse 3. Irade, watch me cry if we are samando. Mama menkwa, na manko amanie mu.
Mo. On se, wa kaya radisa obo mpaye, enu otie no, ɛna ɔma ne nkwa oyi ne kra fra sama adɔ ɛsan sɛ ɔno anwo sɛ na aduru owuo eyi amana no nanso awurade gyee no enti sɛ ɔbɔ mpaeɛ na awurade gyee no na yɛyiyɛ mu ɛna yɛde ahu no a wo nso ɛwɔ sɛ ɔbɔ mpaeɛ meda me gye nyankopɔn di ɛno nti fii saa berɛ di kɔ no yɛ wo ho mpaebɔfoɔ awurade so ayɛ ready sɛ ɔbɛyɛ biribi ama wo ɛno nti na wɔrekae wo ɛsɛ bɔ mpaeɛ na ɔno naso nsiiɛ ɔyɛ ready so ɔbɛ boa ne ma ɛno nti yɛ wadwene sɛ wo bɛ bɔ mpaeɛ fiti saa berɛ di kɔ mɛntena se ɛwɔ sɛdeɛ a wote hɔ no mu ɛma ɛnyɛ wo fɛ saa ɛma kwan koraa pɛgya wo ho koraa na yɛ wo ho mpaebɔfoɔ hwɛ 31 hɔ ma yɛ neɛ mfa nwie Verse 1.
It is fierce, my heart was on you. I say, who a radi? Na made Johnny Abetwa.
I say, who a radi? Na made Johnny Abetwa. And when he on noon, I was so Johnny to ano. Patcha, I tell you, can I say? On noon, I was so Johnny to ano. And you na all to no. And my young one said, Obo umpire. And a radi aye den eti. And it's young so young Johnny to a radi. Ye Johnny to ano. Onjaye. Oni enshamo. Ye kula ye ni pano. Yehun sɛ sɛ akora sɛ na damfo bi bɛbo no na ne papa na ne maame bɛn na onim sɛ oduru ne nkyɛn a saa ɛbrɔ no ɛbɛpare no saa na wɔ sɛ yɛnso yɛhu sɛ yɛnso yɛdwane toa nyankopɔn a ɔhaw biara to bɛtwa amanneɛ biara to bɛtwa saa honhom no asɔre sɛn a ɔmontumi ntra nyame tumi no ɛbɛduru yɛn nkyɛn ɛno nti yɛdwane toa no sɛdeɛ obi dwane toa no na afei ɔreto no ayɛyie nnwom no menim sɛ yɛnso yɛbɛto ayɛyie nnwom yɛfie o Ahao, yansu ye bezi o nyankopon aye.
Amen. Mm-hmm. Mame nim ingu asida, mm-hmm. Bebi arada. Mm-hmm. Pa wotine nesu jime.
On se, o yi na ye diye so, o yene mpaibo. O se me rade mane nim ingu asi. E yese minu umye ni ebe sire rade, se om ma ye unko enim ingu asi mu. Na on fane tine nensano enkita ye mu. Enti se diye ti biya, so obone fwa sheshe, se ye de imu, e rade ma ye nim ingu asi.
Amen.
Ya bom paya obeboye. Nti yenye e hom paibo fuo. Tabu simu yesi yesu yam paibo. Ani nti misre o uo fia bom paye. Udru nyami fia bom paye. Uo ejumama bom paye. Bebi a uti bi a bom paye. Mika ise na me tom me matiri yesi na ye misa mom paye. Me bom paye sa mi yese. Ka bi dru hua wa jina. O jina ya o tom atiri ya o simi intis me simi intis. O si she. Mi ni misa okwa asori ya. Mi nye se mi be tom atiri ya o. Me do ha na me jina na me beto me nim so ya sorry ni na empire na atweme a so ahu enti ebrade she da ma me hu ni se empire na me bo no no ye ho adwuma me na ye msame mo empire na me bo ye but nipa ne nkasa ye mu no e ma me hu se ebrade na mo empire no so e ye bibi o no obi nche obi ye a wa ha odo ye nyina ani enti obi biara bo empire nya me betie enti ye ho empire bo for fiti sabre di ko me nchan bibi a Your home pipe of food. Catawanina, I am on pipe. Eddie, can you bomb pie? Yet, and I said, Yawa beers watch, I am on pie and never, I say. Yet, I was the idea in us to go. Yet, I was you, yes, the demo. Yet, I was you, yet, I was you. I was Yawa Maya, Yawa Maya, Yawa Pesa, Yawa, yes, the demo. Yet, I was it. Yet, I was it. Yet, I was it. Yet, I was it. Oh, yes, the demo. Afi ya bompa esa onkunku jansane eja no enere wodon yi mu bompa ye onkunku jansane oja sani o onkunku jansane o oja sani o oja sani o baye waji mu o edon yi mu o eja ni der wa ho yesu di mu o obi biara wa ha eja ni ner wa ho wo yesu di onkunku jansane o oja sani o oja sani o oja sani o yesu di mu o yesu di mu o yesu di mu o yesu di mu o Sanio, 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 Sanio,
Sanio, Sanio, Sanio, Sanio,
Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Sanio, Nija and Narawaya, who will be a
one shiny power, one shy yard for one a yard more baby any power, a janin nary wall
home,
baby a mobia, ya bumpy any bristle, Yankupon Jano, and that away,
and Tiara Bonnie,
and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie,
and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie,
and Tiara
Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara
Bonnie,
and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Tiara Bonnie, and Let's do it. Yeah, far home, my dear dear Sedomo. Do me a sorry tia and your brown assay. Saho, whom the dinner we are bush young man, say your chicken woman. Say, you are your woman, baby, a yajuma, baby, a mako school, baby, a yajuma, your
bomb pie. I teach you some home, and Radia some say, your vegetable was as so. No, I teach you was so. Yet you to me be a
yes
to Christo dim, vampire,
vampire, Dadabania, Padadabadia, Yanda Padadabadia, 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 Padadabadia,
Yanda
Padadabadia, Padadabadia, Yanda Padadabadia, 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 Jesus.
Any baby also do
baby, I was so do Gina. To me, I'll keep on dipping.
Jesus.
And then Yami Janko, Yadi Janeko, Sunny Nice Wadipasu, Sunny Saki to Adipamo, Sawatamako to Puasio, and now born some of what Yesu Christo did.
Upon somebody, 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 upon somebody,
Yanda, La posa padia papa paya pa sanda tanda la madia tanda la madia le cosa tanda la madia pa na madia ma na ma ya na pa la la cosa tanda la madia madia le papa dia papa pa pa la la madia ka pa 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 la madia pa dia pa pa ya pa na madia pa 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 dia pa 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 la madia pa pa na madia ya na pa na madia pa pa na madia ya na pa na madia pa pa na madia pa na madia pa pa ya na pa na madia
Jesus.
Ebu God ni bia saye ne basaye ne nana saye onu ankasa
nkata
omo mu cultural exams ye bompa ye efiri nkola so kosi pen for so erade ni kuni mo mo ye bompa
le ko shapa to shapa ni papa le papa pada papa da badia ya pada pada da badia papa pada pada papa 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 pada papa
Yanda, So, Pastor Wony Bishop Kasa, who bets me and your WhatsApp call so, our WhatsApp number is 0243-983-3364. 0243-983-3364. Now, just send in so, for a free day no toha, need to see your message, or the Befana call so, I bring. Now, I'm sure I'll sell it to you.